Ebyo kwegayira olaba nakulemera kunabula n'okufuna kutulo kuba bintu byo gwe muntu gwe nasabe namba efuuke namba wiki namba nga tebuli omumugamba ku mutala kuno paka muluka mulamba bukubuku teguba muliro naye naonsera nnyo n'omutima ne gunuma gwebuli kakonga kako okukafuna kooko nyawo omala kunumya bupima bupimi kadozi kadozi katono katono kadozi kadozi osunira sunirako kapisi kapisi yongeza kuko yongeza nyongeza nakutemenya mugongo yongera nyongera nawe topima muwendo yongeza nyongeza nakutemenya mugongo yongera nyongera nawe topima muwendo gwe muntu gwe nina kumutene kumutima kuno kuno era gwe gwe nyambala kalavu kafe tukabake tukalye muchomo tukukwata nga nze nsala abawolo poke bitali na mikono na makulu balekabo bebana kampala bantu babyanfuna atalina tebamwogerako ebonyabo baba n'olugezigezi olumuyisa watundira ayimbeno beba banyumya gabozi ne bakola ne rosi batatadde yadde kikumi kwagala byampeta te atowonzita gabo sisita kwongera n'ennyota awonyeza tota yongeza 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 nyongeza nakutemenya mugongo yongera nyongera nawe topima muwendo yongeza nyongeza nakutemenya mugongo yongera nyongera nawe topima muwendo kati gye tulaga tukirako na olovu muto w'abasala oluguudo tamanya naye yesiga mukama alabira bulabizaawo kana yalunzise abawolo poke bitali na mikono na mitwe bajja kuba bulungi babeeko manya abo nabo babaamu nabeera nga bali awo bwe batyo kalavu kaffe tukakwate mpola tukabaage tukalye mukyomo bwokakwate eno nga nze nsala manya bye tutalina kati nkomo kamukamu kuba muganda nnyabo ebye wali tosuubira ng'ofuna okuva mu nsingo ne mu lubuto ku mutwe paka ne mu kiwato mama w'abaana bange nnyabo ebye tutalina kati nkumu kamukamu kuba muganda nnyabo ebye wali tosuubira nga nkola kalavu kaffe tukakwate mpola tukabaage tukalye mukyomo gw'okakwate eno nga nze nsala nsala yongeza 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 nyongeza nakutemenya mugongo yongera nyongera nawe topima muwendo yongeza nyongeza nakutemenya mugongo phoenix.com